We observed the campaign period, which was very vibrant and exuberant.
Waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. Intii ololuhu socday, waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharixiinta loolamiyey. Sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid a musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. Waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
Doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. Waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. Waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
And those moves were very effective.
So although we are not an observer election,
inkasta oo aanu ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo kamid ah goobihii codeynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waana ka qayb galayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sareeyay. Waxaanu galay gudaha meelihii lagu codeynayay. Muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah, qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan, waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba. Waxaanu soo aragnay hannaanka toosan, inkastoo safafku dheeraayeen, hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin.
wax weyn bay gudbad hadda waa markii ugu horeysay dunida yaa afrika la wadanay dunida oo dhan laga qabtay waxaan la yiraahdaa biometric oo laba biometric uu qaybsan yahay qaybta iris kale dha markii ugu horeysay Soomaaliland lagu tijaabiyay successful buu noqday waa lagu guuleystay taas waxay u keentay in Soomaaliland noqoto meeshii ugu horeysay ee lagu tijaabiyay arinta caykaasa una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka in nidaamka caynkaas la adeegsan ka doorashooyin kula adeegsan karo marka taasi horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay Soomaaliland u keentay qaabkii loo fuliyeyna waxa noqotay qaab aad u wanaagsan talabaad waxa weeye markii ugu horeysay ee Soomaaliland dhaqaalaha ay dawladda Soomaaliland ku bixiso doorashooyinku ay hande ay noqotay 82% boqolkiiba 82 barigii hore waxa dhici jirtay donoriska ama deeq bixiyash waxay bixin jireen qaran bixiyash waxay bixin jireen 75% boqolkiiba 70% Soomaaliland dawladda Soomaaliland waxay bixin jirtay 100% shay laad laakiin si daraasado badan la sameeyo qaar ka mid ah ala soo saaray anagu soo saarnay waxay tusayaan in maanta dawladdu ay bixisay doorashada 200% qaar aan bixiyashuna ay bixiyeen 90% waxa ku tusaysa runtii macnahii rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka Soomaaliland iyo rabitaanka dawladdu in kharashka doorashada ku baxaya ee dawlad yar oo la ixtiraafsanayn oo budgetkeedu dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxay marka lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa 16 milyan 100% wax bixisay dawladda Soomaaliland taasina runtii kala duwanaansho kala weyn bay ka intaad kalena waxa keentay waxa weeyaan doorashada ee dawladdu processkiiba socda digital lagu ma dhawaaqin takale lagsi waqaabkii xisbiyadu ay sida fiican kaambeenka u galeen iyo qaabka kaambeenka u dhacay iyo qaabka doorashadu u dhacday oo runtii wanaagsana dawaanay jiray doorasho kastana cabashada iyo saxaxadkeeda iyo istiijidkeeda u jirayaan laakiin say so far qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashada ay qabsantay iyo kaambeenkiiba aad baa wanaagsan
aan waxaanu dadweynaha shacabka Soomaaliland soo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay u soo dhamaatay badankeeda goboladii tiradii lagu waday ee la tirinayo codadkii lagu dhiibtay isniintii soo aan soo dhaafnay aan waa mid Ilaahay loogu mahamdi noqo waxa halkan aad ku arkaysaan afar komishanar commissioner shanadna uu soo galay siyaasi hawshii ugu soo maxayday dhawaatay
waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan la leeyahay gumeyska doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay aan finalist baan la hor yimid cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodi jeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad oo soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii la ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii aan goobti la keenayn markay mushkuladii la arko, in dib wax check-in la sameeyo baan komishanka doorashada ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego, tiro 40% la eego goobaha qaarkood sida Maroodi Jeex iyo goobo lamida. Marka cabashooyinkaas oo komishanku waxba ka qaban waayey iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacaysa darteed, dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishanka inaanu sii joogno oon hadda ku sii jirno iyadoo go-aanka kaba dambaysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan, inaan ku sii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan. Waxaan soo bandhignay buugaag, baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey. Waxaanad arkaysaa warqadan haddaad iminka adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee D1-ka isma daboolayaan boqolaal goobood, oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed. Waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen. Marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabannay waa bugaag lagu shubay, waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa.
Waxaanu kale oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayday ku subasha ama waraaqo saayida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay. Taas waxba kama jiraan, waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan, lamana arki karayn, labana maxayday daabacan karayn, labana maxayday furjir karayn karayn. Taa waxaanu ka qabnaa dacwaada sharcigaananu ka qabnaa haddii annakana fuushanay in maxayda sharciga la mariyo, haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa. Qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjirgareeyey, wuxuu ku gafay qaranka, wuxuu u gafayna dadka, waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay. Marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn, waana kama hadhayna, waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga, laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinayna ha la istajiyo, weli waxba nagamay soo bixin, annaka wixii soo baxana waad helaysaan. Waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa, xisbi kasta oo ka cabanaya, annagoo weli natiijadii soo saarin. Xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waanu dheg furaynaa. Sidaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay, loo wada tashan jiray, waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta. Albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan, la timaadaan.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
Waxaan la soconaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guuleysanaya, mid kalena wuu guuldareysanaya. Waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldareysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldareysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad-jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo waliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka. Waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas u qabtaan.
We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so. So international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US,
halbeegida caalamiga ah waa wax ku xiran miqyaaska ay degsadaan dalalku. Haddii aad kormeerayso doorashooyinka Mareykanka ama Ingiriiska, waad arki kartaa in ay waxyaabo yaryar jiri karaan marka loo eego halbeegga caalamiga ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Soomaaliland ay sameeyayso wax aad u weyn. Marka la barbardhigo wadamo badan oo caalamka ah ama kuwa ku yaala gobolka. Sidaas awgeed, waa in Soomaaliland ay ku faanaan arintaasi. Haddii aan isweydiino Soomaaliland ma gaadhay halbeegii caalamiga ahaa, jawaabtu waxay noqonaysaa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwa ku xidhan miqyaas la qaato.
Yes, Somaliland meets all the international standards. No, it does. International standards are aspirational. There's plenty there still to aspire to. My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before.
Fariintayda ku aadan labada murashax ee guul dareystay waa fariintaydi aan hore hawada ugu mariyay. Fariinta aan koox ahaan u direyno waxay tahay murashaxa guul dareystay ma aha oo kaliya inuu ixtiraamo natiijada, waayo waxa jiri kara arrimo uu tabanayo. Hase ahaatee, ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo weliba jiradka sharciga ah ee loogu talagalay. Ma jiro nidaam caalamka shaqeeya haddii aan dadkiisu si needsami ah uga howlgelin in uu nidaamkaasi shaqeeyo. Ugu dambeynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isu tanaasul, taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna. Waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda. Waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guulaysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hannaanka u degsan gudbiya cabashadiina, isla markaana aan eegno sida looga falceliyo.
Waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday Soomaaliland in rabitaanka shacabigu hirgeli karo haddii la midoobo, in haddii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda. Sidoo kale Afrikaan ay noqon karto mid hoggaamisa tiknoolajiyadda casriga ah, sababtoo ah markii ugu horreysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha.
aan uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto. Waxaynu u baahanahay inaan wada tashanno. Waxaynu u baahanahay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay, ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay, inaynu natiijadeedana wada sugno. Weli komishinka kama isagu bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno, gobollada lagu soo xareeyo, halka lagu soo xareeyo, markaasu maynu natiijada sheegaynaa. Wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah, diyaar baanu nahay inaanu xalino, diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta. Waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casri ahayd, waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda. Waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen in ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa kasii wadaan.